Kujikongoja peke yangu siwezi, mwezi mtukufu wa Ramadhan, oh, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ikiwa tendo moja baya na bahatuishwa sumu, ikiwa tendo moja baya na bahatuishwa sumu. Oh, Mola nijalie nisiwe kama wale, makosa yangu mie na tubu nisamee. Mola nijalie nisiwe kama wale, makosa yangu mimi nisamee.
Mwenyezi Mungu ninaomba
Waisiramu tuswali,
uwezi funga bila kuswali.